Whoop whoop. Reflexing on the beat, y'all. So key on the sea, the uptown kid. Once again, we're doing what we do best.
DJ Addict, baby.
Wako chini washajua nani mzito men. Tukigrow wana washwa kaupele men. Si washo buda, tuko aire. Man tuko aire jo. Wako chini washajua nani mzito men. Tukigrow wana washwa kaupele men. Si washo buda, tuko aire. I'm just here bado, tuko aire. Anza game mapema itabi nyume nipenda. Hata ni chopo kimolis buda bose visalenda. Hadi musho wa kalenda evos go back to sender. When they talking shit about me inafike kiwa sensor. I'm here to stage uni na chibza Museveni. I'm too original, man, they think I'm made of Danny. Niko ligi so, ebu we uliza femi. TMCs wa shogo pa juna rangem na sihemi. Mini nisha panda utadhani designer. Bazikali zile fake niliachia China. Now that's for my dreams, unaeza nita haina. Kuwa show what I want, wakasema mini minor. Nilisho my mama chill, mindo nitalipa views. Rap game nina skills, I wanna shash with their ears, okay? Washajua hawawezi piga contest. Na kulanga mei so nisha pasi content. Wako chini washajua nani mzito men. Tukigrow wana washwa kaupele men. Si washo buda, tuko aire. Man tuko aire jo. Wako chini washajua nani mzito men. Tukigrow wana washwa kaupele men. Si washo buda, tuko aire. I'm just here bado, tuko aire men.
Ati nikenda kugrow wana nika chini. Wana nita bro kumbe ni wahuni. Hawa wanabo tabia zao duni, yeah. Huko na jisho vile ni wazuri. Na mena saka deo God kileleni. Bilioni sima soul kama Zaki Ruby. Na drop a big show kama lile muli. Wana tito na mimi si wajui. Na mena penda God devil si mujui. Yo, yena faith strong kama ya Daudi. Kufesa big storm mimi si anguki. Mini big shot na wache kivumbi. Unesi meme small staki maadui. Sako yangu small kama ya kijungi. Whoever you can stop, kama huni juwi. Watch a match top, hiyo ni kiburi.
Wako chini washajua nani mzito men. Tukigrow wana washwa kaupele men. Si washo buda, tuko aire. Man tuko aire jo. Wako chini washajua nani mzito men. Tukigrow wana washwa kaupele men. Si washo buda, tuko aire.
I'm just here bado, tuko aire men. Yeah, tuko aire. I say, Sioki, Onesi, ZJ Addict, Wapebi, Hini Kali, Washati, Hauna Taki, Basi Huna Test, Wacha Bangi, Suna Copy Paste, Sini Wale 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 Testa.
Wako chini washajua nani mzito men. Tukigrow wana washwa kaupele men. Si washo buda, tuko aire.
Man tuko aire jo.
Wako chini washajua nani mzito men. Tukigrow wana washwa kaupele men. Si washo buda, tuko aire.
I'm just here bado, tuko aire men.